Yeah man, this shit time for love and time for money. Call me Kala
Genie X66.
Moyo ungekuwa nguo wangu ningekuwa zima, uvae wakuone baby unavyopendeza. Mapenzi hayana chuo, moyo haukati wa kibima. Kesi ya upendo haina dhamana, wendo roho yangu ya ngama. Meniweza chizi kwako nipo kama toy. Makengeza, makengeza. Umeniweza mfungwa kwako nipo goiga. Magereza, magereza. Mateka, mateka. Nimesarenda, 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 sarenda, 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 nimesarenda. Wazushi wasopenda we na mimi, wakikuletea shombo zao tupa chini. Please don't cry, no lie, we na mini. Mechi meanza mbali toka mwanzo mpaka dakika tisini. Uzuni shaka, moyo mtuki chaka. Nina wasi wasi wengi wanaokufata. Samini kama kweli wato na wakata. Sometime na data, umeniweza. Chizi kwako nipo kama toy. Makengeza, makengeza, umeniweza.